I'm everything. Solo puedo visual.
Yapo natokea street, ila njaa haini gangi. Kivuta na vuta hewa siyo moshi wa bangi. Kwenye mapene sasa toa macho kama mangi. Yani fresh from church, so waganga wanichanji. Nosifia wanachana wakichana siwelewi. Hata ntogeuza pombe afunka wanywa na silewi. Wambieni watoto mama, ni mjomba sichezewi. Sema tu ni underrated ndo mana sifa sipewi. Nkingia busu ujue ni bad meet evil. Kwenye show ndiyo master meet chief. Nadimbani mosimane meet pistol face to face. Ndo usiseme ni shetani meet Christ. Hembu tell me what you see unapoyona hii sura. Kama mwoni paki basi check your medulla. It ain't for free mate. Ndaitaji mula hao vichwa maji wenu ndo acheni waitaji chura. Moja tu pekee hapa duniani. Sina kopi wala chawa yani one man army. Mtanzania mwenye ndui begani. Alafu molo town nimebeba kichwani. Tanga, Chaita, Singida, Bear City, Dom City, Dar es Salaam. Sibishani na watoto wanakuwa mina rap wako chekechea. Meka mziki kwenye map, nigga take care, take care. Kunikalia mikitako nsa kubembeleza. Imo ya kulia kwenye smartphone. Ujuzi kando leo na rap benefits. Na generate rap kana map ya genetics. Nafikisha hii sauti juu ya mdundo mrefu msumali. Ndo kisa cha mfupi kuwa yundo. Popote penye speaker nasikika maradufu. Hata nkilewa sifa huwa naikata na supu. Piga beat zote, dansa makiduku. Kama nkishindo chana ntatafsiri kalufufa sichojua. Mijogo la shamba bila eleno la tatuu ni maplane ya manga. Natunga stanza we masai tunga shanga. Hapa zinadunda hata kwa nduma za kila mganga. Mtani kwetu wananita funga dimba. Mana nshalala na njaa mpaka nikaipa mimba. Moja tu pekee hapa duniani. Sina kopi wala chawa yani one man army. Mtanzania mwenye ndui begani. Alafu molo town nimeibeba kichwani. Jaga, haya, digo, mnyamwezi, msukuma, mnyakyusa, mzarama. Nasoma sika tu. Watesa mpaka vuli. Nite papa misifa na iwatesa kama duli. Matozo na vibegi bila nauli. Mwite wakara wa pesa. Mana nataka kutosha huri na nikichana. Hawaponi mafala. Nisha wa mwaga chini mithili ya mwaroni sangala. Mimza lendo zewa maoni kinala. Na siyo ganja tu nafuta mpaka oni sigara. Okay, mziki na utomo wakana pini. Mademo squeezy dangerous. Kwa yokiwa mzinzi kwa makini. Kukataa mziki kwa na mimi. Nisa kufanya kazi ya kuimba mapambio msikitini. Na napopenda beef tasema mchizwa noma. Kama ngono siyo mchizi basi mchizwa ngoma. We mchizwa dona, mchizwa pona. Hata moxi ni mchizi ila moni ndo mchizwa loma. Moja tu pekee hapa duniani. Sina kopi wala chawa yani one man army. Mtanzania mwenye ndui begani. Alafu moro town nimebeba kichwani. Solo thing, where CD, shit bass, FM, J-Mo, Professor. Moja tu pekee hapa duniani. Sina kopi wala chawa yani one man army. Mtanzania mwenye ndui begani. Alafu moro town nimebeba kichwani.